Love myself better now, we love yourself, yeah. Kundu buzima bwawe, kandi wite ku buzima bwawe. Uzitwa intwari kubwa impamvu witanze. 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 Mara sarameneka ariko intego irahari. Twanyuza hanyerera twambaraga inshabari. Aho twaturutse turahasi. Zira twanyuze munsi ya hafi. Iyo wikunze ubukunze n'u Rwanda. Sinibanga urwimusaba wunze Imana. Iwacu ntidusiba gutarama. Murale niyo kiyo gukotana. Cya gihugu kitajya giterwa gitera. Imisozi ijana ngeraho magana cyenda. I know I'm fighting for a cause. Imana uti na mwanzu uzigera nkoraho. Nawagukunda utibanje. I love myself better now, I love yourself, yeah. Kunda ubuzima bwawe, kandi wite ku buzima bwawe. Uzitwa intwari kubwa impamvu witanze. 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 Iga gukunda igihugu cyawe. Usigasiriye unity mu bajene. Ese urukundo nyarwo rwagiye he? Nurwo twakwihaye narwo twararwimye. Arushoboye niba twituzi bituremereye. Njye nacyo ngiki n'impinduka ziregereje. Iyo wikunze ubukunze n'u Rwanda. Sinibanga urwimutsa bahunze Imana. Cya gihugu kitajya giterwa gitera. Imisozi ijana ngeraho magana cyenda. I know I'm fighting for a cause. Imana uti na mwanzu uzigera nkoraho. Nawagukunda utibanje. I love myself better now, I love yourself, yeah. Kunda ubuzima bwawe, kandi wite ku buzima bwawe. Uzitwa intwari kubwa impamvu witanze. 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 Nawagukunda utibanje. I love myself better now, I love yourself, yeah. Kunda ubuzima bwawe, kandi wite ku buzima bwawe. Uzitwa intwari kubwa impamvu witanze. Uzitwa intwari kubwa impamvu witanze. Uzitwa intwari kubwa impamvu witanze. Uzitwa intwari kubwa impamvu witanze.
Turacyari babandi bashobora kujya mu ndaki tukarwanira ukuri, tukarwanira uburenganzira.